Shashwana Kwimba.
Welcome to the fire department.
Olamzaitmusic.com.
Last time banana ilava endo gula titi no will after 3 days. Vakachoka kunjito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibaya matuma teka we shokazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Siba kipinga na contract iba nange na pambu. Kuchobu bangolo baba sakira bali papoa. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku, bali papoa. Weekend kafika siba oneka bama nge na papoa.
Tisakira kikajeni mweani kuti.
Bama nge na papoa. Nachi mvili mvili usiku bama disa. Bama oneka chenda lama baka puisha. Nomvesa na chifundo kupete kamuchila ngapu kama wea pepa ficha. If you want si pay nafika pede. Vanange na pabo angati JJ. Bobari 10 after 1 week. Na madanda ulo nishi mutumba valispe. Kukona bondi ba makana. Mavina ndieva konda sana. Jemapa tebo na savana. Monga trapu bali pama. Vama oneka simpo so na fiko so. Vakafora ni inkoko na vimpopo. High vili munkopo. Heta fuck off. Alikutia take jenga ba. Last time banana ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunjito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibaya matuma take away show kazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contact iba nange na pambu. Kuchobu bangolo baba sakira bali papoa. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku, bali papoa. Weekend kafika siba oneka bama nge na papoa.
Tisakira kikajeni mweani kuti.
Bali dubila mutende, ever since the payday. Boga de junarente, salaleke niba shempe. Enari echitente, ni movie na makenke. Tumfa fiat body, moka lab, nechpes kala jojo. Potara uzaka shet na magogo. Detuba mwona, less pa ma social ni kondwe. Ibona vala maso vala bobo, just janeta decree. Dala man, satana, mdala wa maziba. Gafola nishapama, shopping sprees. Twala maud yaka mans. Personali nebo ngaluba nshisaka madaman. Gamone kabwela nefiswende. Nasara dadi ponganya, that's when there's. Logic got fresh, tide fiabu shilo. It's like cheese, sela.
Last time banana ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunjito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibaya matuma take away show kazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contact iba nange na pambu. Kuchobu bangolo baba sakira bali papoa. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku, bali papoa. Weekend kafika siba oneka bama nge na papoa.
Olamzaitmusic.com.